Sina wacha evidence ujwe maliniko Kudunga jinika malizia na mandege Kama sidika mindo maliza kanyege Wezi saidika chalia kwa na nyonga day Le, form zetu wakage
Tingalingaling, school bell ring Nyege o'clock ni time ya wazing Tingalingaling, school bell ring Nyege o'clock ni time ya wazing Tingalingaling, school bell ring Nyege o'clock ni time ya wazing Tingalingaling, school bell ring Nyege o'clock ni time ya wazing
Chude, genje Chude, chude genje Chude, genje Chude, chude genje Chude, genje Chude, chude genje Chude, genje Chude, chude genje
Machali leo hawajalala Mamanzi leo hawajalala lala Niko zona kanika na staga Bad boy ataki rona takahaga Unajua jua iko night shift Nageuka night na sikidunga night dress 1 minute man anasikizia niceness Alidhani tu kwa mic ndio ataskia tightness Weather siyo mbaya kabadilishe outfit Jumupenda akili na pesa feature biceps Dunga suti bonga eloquent kaka smell Njoto andamane twende ni kupunguze dry spell Usiku back left back shots kwa back seat no vibe Boy plamba na nibamba vile anali pipe Na escape matrix na substance kwa hype Kau shiki west miniki wine una wine It's time we'll lie
Chude, genje Chude, chude genje 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 Tulala mainika tulala Ni mdogolo peleke tu mdogolo Tulala mainika tulala Ni mdogolo ipeleke tu mdogolo Tulala mainika tulala Ni mdogolo ipeleke tu mdogolo Tulala mainika tulala Ni mdogolo ipeleke tu mdogolo Chude genje Chude chude genje Chude genje Chude chude genje Chude genje Chude chude genje Chude Genje, chude, chude genje.